poza kwa hibu wanda nyamaza. Kura seja biso na vene andalia chakula chetu dina. Niko full cage kwa mbino zako komando nisomba po. Unanyuliza kitu gya tena jibu menikaba kwenye ko. Siunge inerobo kwa na sidhani kanta chokwa. Kama kupenwa ndo huku I swear never leave you alone. Umenigusa kwa ndani only one.
Mahaba baby, I saw you drive me crazy. Wakisema sisi kisioni, so kwamba mini kipofu. Naona vyo nipatia minofu, mpaka papa wanapata hofu. Sina papa, papara, nimeutuliza harara. Kwendo kazi ni mshahara, biashara tuwezi pata sara. Para papa papa peri, ipi, toro to 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 ri, popo, pere pe 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 ri, pepe, iri pi po 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 ri.
Nasidhani kanta chokwa. Kama kupenwa ndo huku I swear never leave you alone.
Umenigusa kwa ndani only one.
I go die for you baby. Jalala 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 jalala.
Umenigusa kwa ndani only one.
My heart is popo. Popo popo. You my only one. My heart is popo. Popo popo.
Mi amor, mi amor, mi amor.